famaɗo e garkon noon kettino habaru suka matore studio kala gwaddantaw gueccire hono kon habaruji aissa modde monde abdoul mum foof ma abdoul
jamni walla kay aissa habaruji ɗi e gaddanɗe ala ɗo enna hettinantoɓe
nder habaruji ɗi hanani en puɗɗira e ton endan kabalewa nder région difa en gaddan filla suka ummatore gomɓe no gaɗɗa lumako pamaru nder wakkati dungugu endan nder yewtere pindol meɗen gaddan tariki suka ummatore ontuɗo campagne hoore muɗum hana wakkati fo en kantire fijoji men ko coñiñol ɓalle banniraawo laso e tatti lewru juye fuu nder leyɗe duniyaaru iɗum waɗa batu ñalowma ittanaaɗo maamiraaɓe e himɓe nayeeɓe ɗo en to meeɗen batugu enndan neeɓa e joƴƴineede hitaani duuɓi junaaɗi ɗi e laso e go'o denno église catholique joƴƴini batugu enndan min kettinoo ko sukaaɓe ummatoore gon mbi'i dow majjum ko samira ruwaafi waɗdi ko ɗum firtiiɗenngal fulfulde
nder maamiraaɓe am nayo maama am debbo har inniyo tan tawumi ndeni o wari warde jeɗɗiiji ɗiɗi na tati ɗon nder ñame weltaare mawnde ɗum laatani koreeje ɗin
maama am debbo miɗo toloomo sanne mi accatamo baa seɗɗa miɗo yiɗimo sanne fa wakkati on ɗo miɗo wujjamo ceeroye makko e kulle ɗo o sonnata
aissa hannden ni de en daari to enden ni nder commune kabalewa nder muɗum ni no limte ko ɓuri sukaaɓe ummatore ujunaaji joo ɓe durgol kan woni golle mum en hannden nduni fa hannde nder dungugo enden ɗuuɗal maɓɓe fuu ngalana no gaɗa lumaako heɓude ko firta haajuuji mumen en kettino ko mayna abdoulahi waɗdi firtaaɗen ngal fulfulde
nder commune mo kabalewa hitaane fuu nde ni dungu naati sukaɓe ummatore tawaaɓe nder wuro gon iɓe gaɗa golleeji maɓɓe ngam ɓe keɓa e pirti muraaduuji maɓɓe mahammadou oumaru hoorejo fedde sawara de commune on ko sukaɓe ummatore kabalewa nani ko o haali
ɗo kabalewa sayni min mbi'a yettore allah daande nde gattanmi e maɓɓe woni ɓe pooɗa hakkilloji bandiraɓe maɓɓe ummatore ɓe ekkito wadde gollal lumako laatingal hunde nafooreno
ibrahim mohammed daraniɗo hakkeji himɓe mo watta daane e hooreɓe wuro gon
minen tawaɓe nder durwo ngon nomin ƴama yahde e mairie kabalewa on ɓeyda tinnaare wallude sukaaɓe ummatore commune on woodi komin jiɗi du pelle mballoɓe garoje ɗen miɗen jamira ɗum en nangande ɓe sukaaɓe ummatore sido e jonde ɓolu
sukaaɓe ummatore ɓe wuro kabalewa ɓe no handi himɓe région giji gon ƴeewa ekkito
banniraawo nder huɓeere agadas hannen sukaaɓe ummatore heewɓe no gaɗa pelle pelle eɓe ngabbo dow machinaji maɓɓe ɓe giilo nder huɓerde enndan ɗum du hunde noon ko woni no ummina hakkilloji himɓe huɓerde enndan sanne
nder majjum ni dagon iɓe gaɗa iidugon nandugo e pellanɗe jabe ɗum duni fa hannden ko wonno ada hakkilloji himɓe huɓere agres de enndan noon dalila majjum du waddi ko ardiɓe hawji huɓerde enndan ni juɗɗini laabi jukkude himɓe en kettino ko anise karimo waddi firtaɗen ngal fulfulde
nder wakkati rafi denako guu e olkoji ko neɗɗo nanta ko piiɗe malfa ko hulƴini nder commune mo agades ɗum kan sukaɓe ummatore goduɓe motoji gonno gaɗa hunde ko hoorejo commune on kawjiɗo fi sukaɓe ummatore no wonno jancha wadel boubacar
par rapport à ces
hana ko darta filla fi gonɗe e ɓeydorade yeeso o miɗen goni gollididde e sogeji kawjiɗi filla ndenagu dow majjum commune on do no wawi tokkitade wonɓe hoore o bononda sogeji kawjiɗi filla ndenagu ɗinɗo gattama nokku fuu e nangude sukaaɓe ummatore wonɓe no waɗa gollal puyndam ɓe
fi o ko heƴi ɓiɓɓe wuroɓe waɗi mer wuro agades dow gattol jungo polisiɓe ɓe joɗɗini laabi nani ko abdourahmane touruwa fantini
wakkati fuu fi o wonni e ɓeydorade yeeso no nde ɓangal no waɗe fuuna anano mooteje ɗen no pelɓa nokku fuu nder gallure agades se ko allah du iɗum ɗon torra harto jonde jam hakkude nimɓe ɗon ndenne miɗo wattadande yahde ardiɓe hawsu keɓana o fiimo sal
hunde kesum ko ummatore gonno gaɗa ɗum hunde noon ko ƴeewata himɓe fuu ngam fonditol mum
Bandiraajo kuma wakkati o terpindol meɗen no en gaddan tariki Abdalla Boubacar suka ummatore janngo université ontuɗo campagne hoore muɗum. O onti campagne o endan dalila wi'ude jannde université de enda walano yahiranoyiɗira. Ɗira min kettino tariki makko e banni men Aminata Aboubacar ko waddi ko ɗum firtiɗen ngal fulfulde.
Abdalla Boubacar Maccanga indirteɗo Leifa o wodani duuɓi 24 suka ummatore no janngowo jannde cingol campagne ko hoore mum. Gaɗa o heɓi bak duuɓi 2019. O windi hoore makko nder université Abdou Mumuni Diofo de Galluñeme. Layre ko watte nder janngirde université ɗen waɗi Abdalla haɓɓi anniya accugo jannde. O waɗani duuɓi 2 umo jooɗi. Gaɗa mum o firti nokkure hoore makko to watte photocopie e fahan kasen gattol ceede nder konter nonni ko hiite Nigélec e ko Canal Plus nonni.
Après 2 ans de chômage,
caggal duuɓi 2 ko ngam min wala miɗo gollande nden adimi hoƴitade jannde to endan Lucas. Jami kadenda maɓɓitoyde campagne an halal to gaɗanmi photocopie e ko nandi e mum e nde neɗɗo no yiɗi ceede kontere ko kuran kamɓe gattol Canal Plus ɗum.
Je fais des photos minutes.
Nder duniya hunde fof ko gatta arenda mum kan tiiɗi waɗi Leifa no wonno haala saɗaramaji ko hi'i.
To ceɗale ko gomiɗo heɓa arande fuu to Nigélec ɗon gam wawtugo nimɓe dari dow an ɗon hiite lantarki ngen hoƴete. Nder ñalowma mi hawjo campagne an ley jemma on mi yaha janngoyde to endan Lucas. Wona hunde ko hoyi non.
Madam Habibatu Boubacar o wonmo fantina komin yiko gorko o umo welti e makko sanne.
Denno université o janngata sey o acci. Amman joni yettore Allah hunne fuu ko neɗɗo fuɗɗi aran on en nottiɗi.
Leifa no wonno watta daane e sukaɓe ummatore e fa hankasen himɓe goduɓe bawɗe ɓe cenga campaniji ko watta ummatore keɓa golle koye mumen.
Soni nder koye amin min gatti e dallinade dow gomnanti to fuu leydi ndi heɓta yahde yeeso. Woodi daande nde gattanmi yahde e ceeɗankoɓe woni ɓe ummo e senngude campaniji gam ɓuytirde rafi golle o.
Abdalla Boubacar no wonno yetta saro e mum sanne he balla kaɓe gaddanimo ɗuma watta daane ko watta sukaɓe ummatore keɓa sembe ko golli.
Aysar ko darta fijoji coñol ɓalli hannde ni sakkittinoɗen ko Omar Hamma jangganta en.
Assezu muntano fedde lattol bal no arande tawande nder lattol bal pelle mawɗe nde ɓe kenno jalorgal dow Espoir FC ɓe Zender 3-0. Kanƴi wadde du fawande mbiyen Espoir FC mo Zender JS Tawa e Zangorzo FC mo Maradi coƴƴitorake caggal arto lattol bal pelle mawɓe ɗum. Fawande ni onde ko natta filla lattol bal ko leyɗe adunaru ko rewɓe 2023 ɗum fuɗɗi Nouvelle Zélande leydi cigilini ngol lattol bal enen latton mum bal aranol heɓi jalorgal do Norvège 2-0. Nden noon Nigeria e Canada keppodiron.
Ɗo men kantane o habaruji amen ko sukaɓe ummatore metti kettinaki on kettinimen sey kecciire godi on kiyaari.